vile tula mado kama madogi. Down, kupata kazi Nairobi iko down, chanza kumadwa pia ziko high, kotini hatuna mtetezi, koti zetu ziko city mochari, pasta ndio huwa ni judge, grave ndio huwa ni cash bill, final to heaven, final.
Lakini, biguni haujashinda.